been the same. My life has never been the same. Baby, oh no. Na unavyojua kuniendo, nimeona ni control. Popote napokwenda baby follow me. Sitaki ni kuone mbali na mi. Ninakupenda niwe, sina mwingine baby. Pendo na hisia zangu zote, zote. Kwa moyo wangu uko peke yako, peke yako. Nitakupenda siku zote, zote. You see in my eyes, can't you see I don't lie? Why lie me? I don't lie. When I tell you I love you, open your heart, you will realize that baby I love you. We wa kwangu peke yangu, na kwa kona pata penzi tam, oh penzi tam, oh my. Ninae kupenda niwe, sina mwingine baby, kendo na hisia zangu zote. Kwa moyo wangu uko peke yako, peke yako. Nitakupenda siku zote, zote.
Kom.